oge amara ugbu abu oge amara ugbu abu oge amara ki onye mme ki onye mme ki onye mme Jesus na kwogita ugbu abu oge amara ugbu abu oge amara nwanne m ugbu abu oge amara ki onye mere ki onye na-aruka Jesus na kwogi ona kwogi ugbu abu oge amara naraya ugbu abu oge amara ona kwogi nwanne m yale oge amara ki onye mere Jesus na kwogi ugbu abu oge amara ugbu abu oge anara mmadụ nkọma ugbu abu oge amara ki onye na-ezu ori ki onye nakwa iko ki onye na-aruka Jesus na kwogi ugbu abu oge nzọpụta ugbu abu oge aganara gị nkọma ugbu abu oge nzọpụta ki onye na-atụ asị osisi ga nọkwa iko ki onye na-aruka Jesus na kwogi biko nara ya ugbu abu oge amara ọ na-akpọge nwambịa ugbu abu oge amara biko chere na njọ gị ugbu abu oge amara inu ga we onye mme ọ na-akpọge onye mme ọ na-akpọge onye mme Jesus na kwogi nwanne m nara ya oge amara yechi furidanya oge amara iko nara ya nwamu wabu iko nara ya nwamara wawo iyo nyembe wanya mbewe do nara ya Jesus na kwogi ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu ya nara Jesus onye sahụ nyere gị ya ọ dịghị ugwu ifuru ya onye nyere gị ya n'efu ya nara Jesus Chineke nyere gị ya n'efu ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya ịma na ọ dịghị ugwu ifu ya mana onye nyere gị ya n'efu nwanne m bịa nara ya ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu ya kpụrụ ya kpụ ogbu n'isi ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya ọ dịghị ugwu ifu ya mana onye nyere gị ya n'efu bịa nara Jesus Chineke nyere gị ọkpa ọmụ naanị ya kụnyere ọbịa nwụọ n'obe wachirila ịlala masabatani ọ dịghị ugwu ifuru ya kụnyere ndụ ya n'obe ọbịa ya kụzọpụta gị pụọ na njọ ọbịa ya kụzọpụta ụwa pụọ na njọ bịara kọzọpụta gbọgbuo ya n'obe ọ sị na gbaghara ha na ha amaghị ihe ha na-eme ị ga-ekwe ka akpụ bụrụ na nkịtị ị ga-ekwe ụba mara ya bụrụ na nkịtị nwanne m nwoke naranụ Jesus Chineke nyere gị Odego kwe kuya, manonye regi ya nefu, asingi naraya. Ya nara Jesus, onye wani nyeregi ya nefu. Yeche puri janya. Ya nara Jesus, onye wani nyeregi ya nefu. Wapo gamara. Ya nara Jesus, onye wani nyeregi ya. Odego kwe kuya, manonye regi ya nefu. Wopera kwane nobe. Wote kwa naka inje yura Azimiga muzi nura Teta nura Jesus na kwagi pastor Teta nura Onati kwagi binye Nantuta wabiarela Ona kwagi
Teta nura Jesus na sigi liko teta
nura Yata zilo genaga
Onati kwagi binye
He's coming back again, my Lord is coming back again. He went away and promised that he's coming back again. He's coming back again, my Lord is coming back again. All glory, hallelujah, he's coming to take us home. He's coming back again, my Lord is coming back again. He went away, I promise, he's coming back again. He's coming back again, Master is coming back again. All glory, hallelujah. He's coming to take us home.
He's coming back again, my Lord. He's coming back again.
Coming back.
Went away. I'm promised that he's coming back again.
He's coming back.
He's coming back again, my Lord. He's coming back again.
Nobody knows.
All glory, hallelujah. He's coming back again.
He's coming back again. My Lord is coming back again. He went away. He promised. He's coming to take me home. He's coming back again. My Lord is coming back again. All glory, hallelujah. He's coming to take me home. He's coming back again. My Lord is coming back again for you. He went away. He promised he would come back again. He's coming back again. My Lord is coming back again, brother. All glory, hallelujah. He's coming to take you home.
He's coming back again, my Lord. He's coming back again.
Give your life today. He's coming. He's coming.
He's coming back again. He's coming back again, my Lord. He's coming back again.
He's coming with a great reward. Oh yes.
He's coming back again.
Oh God, bless your chosen. Jesus, God, bless your chosen. Allah, go run away. Oga big for any law. Oga long at your door. Master, Oga long at your door. All glory, hallelujah. Oga bien at your door. Iche no ga bien. Agwangi, Oga long at your door. Oga goro niwe. Oga kwada renye bobibi. Oga long at your door. Master, Oga long at your door. All glory, hallelujah. Oga bi porani lawa o
Oga biara chozo Eza niga biara chozo
Oga biara
Ola goro ne ligwe Sin oga biara
chozo
Oga biara chozo Eza niga biara chozo
Odi wanyo mambo bu
Oga bi aleluya Oga bi porani
lawa
Oga biara chozo Eza niga biara chozo
Unde ligwa mali mo
Ola goro ne ligwe
Oh
glory, hallelujah, oh God be for I love.
Mambo biutogi, wina mwagi unyekeri. Mambo biutogi, kikwa mambo biutogi, kikwa mambo biutogi, wina mwagi Jesus, wande mwa mo. Mamo, mamo, mamo biutogi, wina mwago nyekeri. Mamo biutogi, kiko kwa mamo biuti mwere. Mamo biutogi, wina mwagi Jesus. Wande mwamo, 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 biko kwamo.
Mamo biutogi, wina mwagi Jesus.
ona kwaka na bidi mere imakwonye na kwaka no bigi kwagi Jesus na kwaka no bigi ona kwaka biko megere yo bigi babata go megima onye na kwaka no bigi bata o bata imonye na kwaka no bigi megere ya kobata megere ya kobata
megere ya kobata
biko megere ya kobata
megere ya kobata
megere ya kobata
megere ya kobata
okuku ya mucho buba
megere ya kobata
okuku enwere go na mu inwa
megere ya kobata
obe go se na karaka ti
megere ya kobata
nafi na suwe ga were were
megere ya kobata
otoro kinde musu na nda mamale
megere ya kobata
na pese tiringi akam amalima nyoza e iwe to go when I room ole beka tiringi akam amagiba unyoza iwe suga onwe narume mwo olebe kam yekwere wame yekwere wame Abara Jesus barane nwebe Obi nye nwere onwe Ihe nzọpụta ka ọ bụ nye mmadụ Ọ na-asacha njọ Ọ na-agwọ ọrịa Ọ na-enye akụnụba Mee obi gị ka ọbara asacha gị Ị ga-enwe ezumike mkpụrụ obi N'ebe ị na-azụ ahịa n'ezinụlọ gị. Ekwerewo!
Ekwerewo!
Ekwerewo! Ekwerewo!
Ekwerewo!
Ọbara ya dị ọbara, oke ọbara. Nna m eze tiri gị aka m. Akam di nelu Amagi mo Chiozo Iwe Suga onwe na rum Wanumo Olebe kam Geje Ekwerewo
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 Jesus kwuru
Ekwerewo nanya nopera na mwasa
Obara ya di okono
Oh, sure of an I'm on it.